waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Urur Yuhuuda oo aan ahaa ayaa ugu baaqay dowladda Albanese inay dib u eegis ku sameeyso isbeddelada sharciyada la xiriira hadallada nacaybka kadib markii uu hindisay sharciyadkii arrintaasi heli waayay taageeradii loo baahnaa. Golaha Australia Israel and Jewish Affairs Council ayaa u sheegay guddiga baarlamaanka ee hadda eegaya sharciga in hindisaha loo kala saaro dhowr qaybood. Waxa ay sheegeen in aan la ogolaanin in khilaafka ka dhashay arrimaha la xiriira hubku ay caqabad ku noqdaan sharciyada cusub ee ka dhanka ah hadallada nacaybka. Sidoo kale, Peter Wertheim oo ka socda ururka Executive Council of Australia Jewry ayaa u sheegay SBS inuu isna aaminsan yahay inay fiicnaan lahayd in sharciga la kala saaro maadaama buu yiri uu ka hadlayo mowduucyo kala duwan. Waxa uu sheegay in haddii gebi ahaanba la diido sharciga ay noqon karto mid waxyeelo u leh mustaqbalka.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps. And this bill,
sooyaalka isbeddelada sharciyada arrintan la xidhiidha waxay mar walba ahaayeen kuwo loo sameynayay tallaabo tallaabo. Hindisahani inkastoo uu leeyahay cillado, haddana waa tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca yoolka oo ah in la helo sharciyo mamnuucaya hadallada nacaybka ee si ula kac ah loo yidhaahdo, xataa haddii uusan ahayn mid dhammaystiran ama aanu ina gaarsiinaynin meeshii la rabay, weli waa tallaabo wacan hore loo qaaday, ayuu yidhi. Malaayiin akoon oo baraha bulshada ayaa la xiray ama la xayiray tan iyo markii ay dhaqan gashay xadidaadda da'da ee Australia oo ah tii ugu horreysay adduunka oo nooceeda ah. Tirooyin ay dowladda federaalku sii daysay subaxnimadii maanta waa jimcihii saaka oo ay Janaayo ahayd 16 ayaa muujinaya in ka badan 4.7 million oo akoon la xidhay, la tirtiray ama la xadiday ka sakow ama intii ka dambeysay 12 December. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in ka bixitaanka ballaaran ee caruurta ee baraha bulshadu ay tahay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca badbaadadooda. Australia ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee qaada tallaabadan, taasoo ku dhiirigelisay dalal kale oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Malaysia iyo New Zealand inay ka fiirsadaan tallaabooyin kuwa la mid ah. Xisbiga Greenska ayaa ku baaqay ama ugu baaqay Premierka gobolka South Australia Peter Malanakis inuu raalligelin ka bixiyo hadalladii uu ka sheegay aqoonyahanada reer Australia oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin Dr. Randa Abdul Fatah kadib markii laga reebay barnaamijkii Adelaide Ratas Week. Dr. Abdul Fatah iyo qareenadeeda ayaa waraaq rasmi ah oo cabasho sumcad dil ah u diray Premierka, taasoo ah tallaabadii ugu horreysay ama ka horreysay dacwad sharci ah. Qoraaga ayaa sheegay in hadallada Premierku ahaayeen kuwa aan la aqbali karin, isla markaana si dadban ula xiriiriyey dad xag jir ah. Premierka South Australia ayaa lagu eedeeyay inuu cadaadis ku saaray guddiga qabanqaabada xaflada si ay uga noqdaan casuumaddii ay u fidiyeen Dr. Abdul Fatah kadib markii uu u sheegay in dowlad goboleedku aanay taageersanayn ka qaybgalkeeda barnaamijka. Senatorka South Australia ee xisbiga Greenska Sarah Hanson-Young ayaa sheegtay inuu Premierku qirto faragelinta la sheegay isla markaana uu mas-uuliyadeeda qaato.
The Premier must now apologise not just to the author, but indeed to every South Australian. Our state has copped the brunt of this.
Premierku waa inuu hadda raalligelin bixiyo aan ahayn kaliya qoraaga balse ah dhammaan dadka South Australia. Gobolkan oo dhan ayay saameyn xumeeyey ka soo gaartay go'aanka khaldan ee faragelinta siyaasadeed, waana inuu Premierku qaato mas-uuliyadda. Waanu soo dhoweynaynaa in guddigu raalligelin bixiyey isla markaana ay dib u macsuumeen qoraaga. Qof walba waa u aqbalay intana ahayd khalad weyn, Peter Malanakisna waa inuu aqbalaayay, tiri. Mid ka mid a golayaasha deegaanka ee Sydney ayaa sheegay in goob cibaado oo lala xiriiriyay mid ka mid ah dadka lagu eedeeyey toogashadii Bondi uu iska indhatiray amar lagu xirayay. Golaha Canterbury Punkstown ee Sydney ayaa sheegay in albaabada hore ee Almadiina Dacwa Santa oo ku yaalla xaafadda Punkstown ay xiran yihiin balseba yidhaahdeen dad dhowr ah lagu arkay iyagoo adeegsanaya albaabka dambe halka kuwa kalena si isdaba joog ah u soo galayeen ama ugana baxayeen xarunta goluhu waxa uu sheegay in hoolka cibaadada lagu amray in la xiro maadaama dhismahaasi sharci ahaan loo ogol yahay oo keliya inuu u shaqeeyo sidii xarun caafimaad balse aan loo fasaxin adeeg cibaado warbixino warbaahineed oo soo baxay bishii Diisembar ayaa daaha ka qaaday in eedaysanaha toogashada Bondi Nafid Ikram uu halkaa ku cibaadaysan jiray islamarkaana wadaad Sidney jooga oo la yiraahdo Wasaam Xadaad isna la rumaysan yahay inuu si joogta ah u booqan jiray xarunta booliska ACT ayaa xaqiijiyay inay xaafadda Belconnen ee magaalada Canberra ka heleen afar walxood oo dheeraada oo la rumaysan yahay in ay la xiriiraan kuwa qaraxyo lala xiriiriyo hore looga helay halkaa 11 qaraxa oo lagu macmalay tuubooyin ayaa hore looga helay xaafadda Belconnen intii ka horreysay subaxii Khamiista kuwaasoo qaarkood la helay iyaga oo qarxay Anna Ronski oo ah sarkaalada kusima baara ayaa sheegtay in kastoo ay booliisku maalinkii Khamiista bilaabeen baaritaan aan haddana xaaladan loo arkaynin mid argagixiso
At this stage, it is currently under investigation. And we are treating it very seriously.
Waqtigan baaritaan baa socda waxaanuna ula dhaqmaynaa si dhab ah laakiin looma aqoonsanin inay tahay mid la xiriirta argagixiso ayay tiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu ciidamo u dirayo magaalada Minneapolis si loo xakameeyo mudaharaadyada ka socda halka kuwaas oo ka dhashay ficilada saraakiisha socdaalka federaalka ee gobolka Minnesota. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu adeegsan doono sharci loo yaqaano Insurrection Act si uu amar u bixiyo in ciidamada la geeyo magaalada. Tani waxay imanaysaa hal maalin kadib markii nin lagu dhaawacay rasaas uu riday sarkaal ka tirsan ICE iyo toddobaadyo kadib markii haweeney lagu dilay hawlgal kale oo la xiriira hay'adda. Xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka Kristi Noem ayaa difaacday hanjabaadda madaxweynaha iyadoo sheegtay in uu leeyahay awood dastuuriya oo amarkaasi ku bixin karo laakiin xubno ka tirsan xisbiga dimuqraatiga ee aqalka wakiilada oo ka mid yahay Roe Hanna oo ka soo jeeda California ayaa sheegay inuu madaxweynuhu mar walba ka tallaabayo xadka
This is a moment for the country. I mean, the president is acting in a lawless way. He's got a ICE.
Tani waa waqti muhiim u ah dalka. Madaxweynuhu wuxuu u dhaqmayaa sidii aan sharci ahayn. Waxa uu hay'adda ICE u isticmaalayaa sida booliis u gaar ah. Waxay garaacayaan albaabada dadka, xataa albaabada muwaadiniinta Mareykanka, waxayna ka qaadaan xurriyadooda. Waxay toogteen oo dileen hooyo 37 jir ayuu yiri. Ugu yaraan 5 qof oo ay ka mid tahay xubin sare oo ka tirsan garabka hubaysana Hamas ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israa'il ka fulisay marinka qaasa. Isbitaal Al-Aqsa Martyrs Hospital ayaa sheegay in duqeyntii hore ay ku dhinteen 2 nin halka duqeyn labaad oo ka dhacday Deira Al-Balah ay ku dhinteen 3 haween iyo 1 nin. Ururka Hamas ayaa tirada dhimashada ku sheegay 7 qof oo uu ku jiro taliye sare oo ka tirsan kooxda hubaysan kaas oo warbaahinta Falastiiniyiintu ku magacaabeen Maxamed Al-Holi. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in tan iyo markii xabad joojin Itaal daraneen dhaqan gashay bishii Oktoobar ay dhinteen in ka badan 400 oo Falastiiniyiin ah iyo 3 askari oo Israa'iiliyiin ah. Saadaasha hawada maanta oo Jimcaha ahayd waxaa la saadaalinayay in magaalada Perth ay noqon doonto qorrax iyo 37 digrii, Adelaide qayb ahaan daruur 27, Melbourne dabeyro iyo qayb ahaan daruur 25, Canberra shuux suurtagal ah iyo 25 digrii, Sydney shuux ama labo 29, Brisbane shuux ama labo 37 digrii, iyo Darwin oo laga filayo shuuxyo iyo roobab xoogan oo dabaylaale ah iyo 27 digrii. Halkii dollar Australian ahna wuxuu maanta suuqa lacagta ka joogay eber dhibic 67 dollarka Mareykanka waa 67 senti oo Mareykana, eber dhibic 100 pound-ka Ingiriiska ah, $1.16 oo dollarka New Zealand iyo 2.24 oo ah dirhamka Imaaraadka, warkii Jimcuhuna intaas uu ku dhan yahay.
Like podcast la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali.